Nakupa moyo wangu na kila kitu changu, we wangu wa dhati kivuli chako changu. Nakupa moyo wangu na kila kitu changu, we wangu wa dhati kivuli chako changu.
Nakupa moyo wangu na kila kitu changu, we wangu wa dhati kivuli chako changu. Nakupa moyo wangu na kila kitu changu, we wangu wa dhati kivuli chako changu. Nakupa moyo wangu, asilimia najua utautunza. Mwalimu wangu wa mapenzi, bila istizai mengi umenifunza. Wanijali kwa hali na mali, kweli wanipenda mimi si utani. Wengine mimi sitamani, ili huba lako baby bila thamani. Wangu malaika, kila dakika haipiti kabla sikutaje. Wanidatisha ukinishika sehemu fulani maajabu. Wabaya sema unifai, Mungu kanipa wewe najidai. Kama wewe mimi sijaona, yote ya nyuma mimi siadai. Umenifunga minyororo, penzi hili tamu embe dodo. Mina ahidi kukupenda leo, ata ikipita pia tomorrow. Kati ya siku zinavo zidi kwenda, azidi nipenda tu azidi pendeza. We having the best time of our lives, she be the reason that I put a smile. Damn. Nakupa moyo wangu na kila kitu changu, we wangu wa dhati kivuli chako changu. Nakupa moyo wangu na kila kitu changu, we wangu wa dhati kivuli chako changu.
Hey, your massacre.
Nakupa moyo wangu.
Nakupa moyo moyo.
Juice Media.